wano nokweto Lola Yensi mu studio omulamwa tuli ku byanfuna era nina abakulu babiri okuva mu banka ya Uganda enkulu nina omukulu Emmanuel Semambo ne Patrick Chimera bwe tugenda okutambula akaongezi ka leero era sefu kankusaba obuze kubatowolereza
sefu weebale okumpa omukisa guno abatubuuliza mwenna mbalamusizza yonna gye muli ndi musanyufu okubeera wano era mutuwa amatu muwulirize ebyo bye tugenda okubanjulira
abatuuze oyinza obabuulira obuvunaanyizibwa abo mu banka enkulu
mu banka enkulu nkola n'ekitongole ekyokunoonyereza oba statistics
ekyemiwendo
ekyemiwendo ng'ekyo kyeki kyeki kwataganya ensonga z'okufuna emiwendo egya buli kimu mu ggwanga gye tukozesa Bank of Uganda gyekozesa nga etambuza emirimu gyayo
wabalinyobaleda seba mukulu muzindalo gwogwo buuza kubatuwuliriza
abuuliriza abatu abalungi nsanyusa obbalaba mbakubagiza nobakulisayo yonna gye muwangaalidde okulikeyo ku mirimu
abatuwuliriza obabuulire obuvunaanyizibwa abo mu banka enkulu bategeere nti ayogera jjibwa kadisi banafa abayisiramu bwe bagamba
ndi mutunuulizi wa byanfuna oba economist era mu kitongole ekya ebibalo n'emiwendo ekya Bank of Uganda gyewandiise statistics department
webalinyo simanyi natandika nani ku kibuuzo kino ensangi zino mutadde essira ku bantu okkakasa ensonga entuufu bwe baba basindika ensimbi ku masimu bwe tuba tuweereza ensimbi ku masimu waliyo obubaka obujja oyogere ensonga lwaki abantu abasinga omalaganye ga namba sente ne zigenda naye mulina kawofube owokola nti omuntu ayogera ensonga entuufu njagala tutandikira bukulu ki obuli mu ekyo kubanga ekikulu nze asindika njagala sente kugenda
kyoyogera kituufu sebo emirundi egisinga kyo omuntu kyaba ayagala kuweereza sente gyaziweereza oli kasita azifuna aba amaze
nasindika ekigendera kiba kiwedde
naye waliwo ebirala bye nandigambye nti osubwa oba abantu abasigadde bekikwatako basubwa bw'otateekamu bubaka butuufu lwaki sente obadde oziweereza nja kukuwa ekyo byokulabirako nga bibiri katugambe sente ezo obadde oziweereza ng'ogenda kusasula katugambe landlord wo n'omuweereza sente ezo nga teziweze muwendo gw'olina kumusasula z'omwezi naye n'otateekako bubaka bulaga kiki osasulira wagenda okuyitayo emyezi esatu nga landlord wakukubira n'agamba wange ng'oludde ebitabo byange biraga muwendo bwe guti bwegayii naye olunaku bwe luti nakuweereza emitwalo kkumi obubaka bwe buba nga tebwaliko nga wateekako waleka tewabuweererezaako muyinza okumala akabanga nga mwejjukanya mugezaako okulaba okwematiza nti ddala ddala sente ze waweereza ku olwo zaali za
ayinza oga tekyali kirabo
muyinza okuba nga muyina enkolagano endala gyomuyina wamu naye
naga nti nze saalowooza nti wali osasula
nali ndowooza sente wali oweereza za kino naye ate bw'obanga obubaka babuteekako n'ogamba nti
n'okigumiza
awo te